Crazy indlela impilo eshintsha ngayo. I don't blame God, but it took my brother before I was even born. Issues uhlala uphila kuthina zalo lesahlakalo. Senza uma waba stronger 14 again, ngiyabonga nginaso isikhalo. Khulisa ama-cheater 4, akuyona insanga. Dreams imini savavile, wenza shows leather still. Ngikhulile ngibonile, yile ntwana ezalahlwa ityama. Sikwehlisa umthwalo, phumuza umqondo. Kuphephile uma ne-stress njalo. I come from a home enomfudumalo, uthando nalo. Ubaba bephuza, ngithame ngikhule ehlezi ezula. Athi one day wathatha impahla wahamba lapho impilo iqala ishuba. Was it 2004? I'm sure standard 6 I saw the soccer star super. They drove me back to Rari my rhymes when it is in Shutsuga. This is the desert snaps. Lapo God, oh Lord, ya buga. In peeling song, of course, now began sugar. I've lived to see my lose a span in Patrick Cook. I didn't cook in Patrick Cook with Suga. Suga nigga Kumbul, in peeling to Sugar War with Zimma Zokpatsula, no Kimbula. Nendizoqala back emuva before ngidlala ikhasel kazona umdlwembe yakubula ukuluva bese ngitshela ngempilo yami usumzimi ngamdluli izilondo zaphona ngedola ngithola kanti back then bengijabula uma ngihlanganisa uzuba there was a hard time umaye ngasipane some days singaze for supper sodlane buzophuma isika irama ngikho kodwa uzophela uzamula ngidle nkinga cause nokwesikela ulwazi ngiyalifunza ubeukhwehlela uhambe uyofunda ngishinetha imvula gcina ungazi what tough is it walking to school with a friend ongenayo itough is ivara kukho kuvuka ukuhlupheka kumele ukwazi ukuswima uma kufika ikhukhula. I was next when I hlala ka J section. Ebusuku ushintshiza phakathi komphakathi wabathakathi ubabone ngosibe qashula. Umuzi impahla ushisa uvuthwa lento yenza umzala ngathanda ukungibona ngizula. Akhetha ukungijuda hamba ekamereni siyabheka iy'ncwadi zakho izama ukwakha ibhunga ibhuda. 12 years later kwakumnandi ubone i-olady jabula. Qeda u-matric now hlomphekile konke lokho ngizenze ngiyakufuza cause ngakhetha ukukuchuza ukulalela every time unxusa. But still usakhathazeka mina no-iron ama speed leads edladleni mthuthweni mphumapha. I hope ngiqala ngokuphuza. Hope and Balan will pull us. April, mhlaka 3, 2014, I was blessed to have a son. Phila sanda, bulele nzama. Sabonga uNkulunkulu mkhulu, mbuka stress, he made me overcome. Buza about my late ex, he called a queen over its sex. Abanye bathi musulahle maka boy, ngokwami I'm fed up and done. Ngokugrind saqala, let me see. Ngokugrind sasipana, loving you was a curse. Upon myself, I'm getting feeling worse. Wathi mele ngeke ukurap, now we gonna have a kid. Uzomele uhambe usebenza, cause uzokwenzelani yonke le crowd. Sanda uzomele choose your so-called fans. Oh, I cut you off as a dad. Mina I'm like, oh, push yourself. Ohlukile no-devil uzula ubusuku ogqoke i-ground. I tried ukukushisa kwakhini kuyacaca ubungadeserve leya crane. Wa-add more poison to me. 2013 March at the bank angeke ngikhohlwa. I lost the job then I was down and out. Moneyless, so much stress. Life is such a curse. Ikweletu ziningi but zezaphela cause umndeni ubungibheka. Konke kubhetha uma went further. Waklamba i-ladder wathola i-degree as a nurse. My twin got a shop back at Toyota. So uNkulunkulu ngiyambonga phendule yonke imithandazo when I gave him a shot. For you I never had any doubts. Life is a gift. Noma ngikhule ngenayo i-grand father figure. Just when I decided to call the baba. Said on the 29th of May 2014 I was late to go for vele kwamfica.
Why is it?